Yeah. Bow. It ain't over till it's over, baby.
Oh my God.
Yeah. Nanukia vizuri, nanukia mpwanja straight out the bank. Yeah. Woo. Kuswag and back. Yeah. Uh-huh. Look at me now, what you see? Sharuka mashimo kibao mpaka leo nipo the MVP. Don't fuck with me, and who the hell are you? Cause you acting like a fool.
Yeah.
Wenzako tunawaza pesa, wanachokiwaza kuongwa du. But I think you don't know. Paka maisha ya kupige. Alafu siyo sana ya kupige. Tu kidogo kofi olu mine. Yo tuige. Mina wunyango tulari mpaka pesa iwe mengia. Mana ukiwa na pesa au kosi pakujimwagia. Wewe onyeshe mikwanja kutongoza takusaidia. Pesa ndo mchongo baba, sema chochote takuitikia. Siwezi kila mtu rapper, hapa ndo utata. Mrede kijua kuna tat na beat. Ndiyo wanafuki sasa, ila wajapata nje ya kutengneza it. Suna ona tofauta meet the way. Kwa zamini kuna swags by the way. Ata down last shot me back the bay. Ata funny show back up on the pick.
Mm-hmm.